الله أكبر
الله أكبر
Allahu
Akbar. Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muri stade ya Nyamirambo yitiriwe Pele wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ni mu munsi mukuru w'igitambo uzwi nka Eid al-Adha kubasengera mu idini ya Islam ku isi yose. Abo mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu bari babukereye bazindukanye niyo nka mu kwizihiza uyu munsi muri uyu mwaka w'2023. Mu ijambo mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Haitimana yagejeje ku bayisilamu bo mu Rwanda yabasabye gukomeza kurangwa n'ubumwe ndetse n'urugwiro haba kuri bo ubwabo no kubo badahuje imyemerere. Mufti w'u Rwanda yanasabye abayisilamu gukomeza kuzirikana amahame agenga imyemerere yabo birinda uwo ari we wese washaka kubagusha mu bikorwa by'ubuhezanguni n'ubutagondwa agambiriye inyungu ze bwite.
Ndagira ngo mbibutse ko bavandimwe b'abayisilamu tugomba kugira uruhare mu kurengera ndetse no gushyigikira idini yacu, twirinda ndetse tukagendera kure abashobora kuba bashaka kuyikoresha mu nyungu zabo ariko zidafite aho zihuriye n'idini ya Islam. Abo ni babandi uzasanga barangwa n'imyumvire y'ubuhezanguni n'ubutagondwa. Muzi ko ubu hirya no hino ku isi tugenda tubona abantu biyitirira Islam ariko ibikorwa bakora bikaba bigaragaza ibisobanuro bitandukanye bikahabana n'imyemerere n'imyigishirize ya Islam.
Mu minsi yashize mu Rwanda hakunze kumvikana ababarizwa mu idini ya Isilamu bakurikiranwaho ibikorwa by'iterabwoba bikarangira bamwe bafashwe bakagezwe mu bucamanza bakanabiharirwa. Nk'abafashwe mu 2017 bakekwaho gukorana n'umutwe wiyise uwa leta ya Kiisilamu Islamic State. Icyo gihe hari n'abasilamu bo mu Rwanda bahatakarije ubuzima. Ahani naho mufti w'u Rwanda akomeza gushimangira ko ibikorwa nk'ibyo abasilamu bagombye kubigendera kure. Sheikh Hitimana kandi yanibukije abasilamu bo mu Rwanda ko mu minsi itatu y'iki gitambo batagomba kuzajya hanze y'imbibe ku myemerere bagenga.
Ubwo tukaba dufite iminsi ine twemerewe kubagamo igitambo kugeza izuba ry'umunsi wa kane ritararenga. Umunsi wa gatatu ukurikirira Eid nayo ni iminsi mikuru muri Islam. Ni iminsi yo kurya no kunywa, gusingiza Allah cyane no kwishimana n'imiryango yacu, ariko tunibuka ko tutagomba kurengera imbago za Allah subhanahu wa ta'ala.
Umunsi mukuru w'igitambo uzwi nka Eid al-Adha urangwa n'ubusabane cyane hagati y'abasilamu bafite uko babayeho bagafasha abantaho nikora. Bwana Mustafa Hatunga Imana ni umusilamu udafite ubushobozi yiteguye kwisunga bagenzi be.
Ntago ndagira ubushobozi bwo gutanga igitambo ariko mu bushobozi bwanjye bukeya nasangira n'abandi mu byo
nituva hano urerekeza hehe.
Ni ukuvuga ngo njyewe aho ndi bujye ndajya muri bagenzi banjye bafite ubwo bushobozi nabo babashe kuma ku iryo ryeno mbe nafungura ku munsi w'irayita.
Naho kuri madamu za mudanyira neza utuye Nyamirambo kamwe mu duce tubarizwamo abasilamu batari bake yatubwiye ko iwe ibintu biteguye neza kandi yiteguye gutanga ubusabane.
Ibyishimo biba byaturenze tukabaga tugasangira n'abaturanyi n'inshuti tugasangira n'imfuzi bafaka byose tukishima muri make kuko ari urukundo dutozwa n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuzabaga ihene, intama, inka biterwa n'ubushobozi ufite.
Izina Temarigwe rirazwi mu Rwanda ku mukino wo kurya. Bwana Abdara Temarigwe nawe yari yaje mu munsi mukuru yabwijwe irya Amerika ko bigendanye n'umukino we wo kurya ku munsi nk'uyu abafite ubutumire bwinshi kumutumira ariko bisaba icyo afata nk'icyitonderwa.
Iyo wabaye umunsi w'irayidi ni ukuvuga iyo bantumiye baba bishoboye. Njye nko muri iyi minsi itatu yo kuri irayidi mfite nk'ubutumire nk'ahantu hatarenze nk'icumi. Uko niko kuri mbahaye abo bantu iyo bantumiye mbazi ko hari ikintu ndi buhakure. Ndahitabira kuko nta hantu ngomba gusiga. None se ibiryo ubonye uwo munsi utazongera kubona wabiriye ukigendera. Kumukira baguhamagaye kugira ngo mwicarane nawe yishe.
Hari ibyo huyuzwi mu mukino wo kurya asobanura ukumva birasa n'amayobera ariko agakomeza kubishimangira ari naho ahera avuga ko abamutumira ku munsi nk'uyu bagombye kuba bamuzi.
Nkakubeshye nk'ubwije ukuri ubukunde kuva Imana yande masinda arya ngo mpage. Uko niko kuri abantumira nabo barabizi ko iyo nahageze kuba batumye umukinnyi ukomeye iyo mageze nsimbura aho ngomba kuhava ngiye nk'uturo cumi tw'umukinnyi. Ubwo ni buri rugo ngo wenda dushyizeho n'inyama wenda n'inkagahene kamwe gutyo. nkava n'ubugazi wenda nkarubiri bwa sonde
kubadafite ubushobozi mu idini ya Isilamu. Umuryango w'abasilamu mu Rwanda wasobanurije ijwi rya Amerika ko hari ubushobozi uba wagiye kusanyiriza kuri buri musigiti ku buryo babugeza kuri bantaho nikora bagafatanya kwizihiza neza umunsi w'Irayidi. Umuryango w'abasilamu mu Rwanda wongeye kandi gusaba abo muri iri dini gukomeza kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri bihu Rwanda ruri mu minsi ijana yo kwibuka jenoside ku nshuro ya 29. Umunsi mukuru w'igitambo cya Eid al-Adha ku basilamu zamara iminsi itatu. Ekabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.